ayaa doon wadi kara ama doonta badda dabeyla'aan? Yaa doonta badda wadi kara doonta biyaha dabeyla'aan? Yaa wanaag ama farxad ama naxariis dareemi kara isagoon walwalin? Yaa saaxiibadiis ka maqnaan kara ama kala tagi karaan isagoon ooyin ama u ilmayn? Ha, anigaa wadi kara doonta badda dabeyla'aan? Aniga aan si wanaagsan oo farxad u noolaan karo anigoon walwali waxba soo gelin, laakiinse asxaabteyda saaxiibaday kama tegi karo anigoon u ooyin.